This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni, molweni, baphulaphuli baka Radio 7 to 9 a.m. Cape Pulpit nguvelile kambenene. Kwakhona ke lo ohleli nani ngale njikalanga. Ndiyabulela ke ngokuba nithe nasijoyina naba inxalenye yethu ngawo lo mzuzu. Siyamthemba ke uThixo owethembekileyo ukuba ngabana uzokuba nathi, and that nawe ubukho bakhe, ubushushu bothando lwakhe nobushushu bobukhona bakhe nawe uzabuva ulapho ekhaya. Mphulaphuli, mema ke umakhelwane azomamela okanye avulo wakho nomathotholo phaya noba kuphaya kunomyayi wakhe iselfone. Futhi xelela abantwana bakho, xelela abazali, xelela abahlobo uvelile ukunomathotholo makuzomanyelwa. Mphulaphuli wethu ke othembekileyo nothandekayo, namhlanje soqala a very brand new two-part series. Singayibiza ke ukholo olunenkani, stubborn faith, okanye ke sibize nje ukholo. Kodwa ke le two part series yethu izawube ke sijongise phaya kuyo ke lo the woman who had the issue of blood. So jonga phake yanake ukholo lwakhe, sizama ulicalucalula uba wena ungalu-aplaya kanjani kobakho ubomi. Yintoni eyenza olwakho ukholo lwanomahluko okanye eyamenza ukuze abe nesiqhamo awathi wazibona? So ke mphulaphuli wethu sojonga loyo nto ke. Ezingoko bebenditshilo ukuba nguvelile ke luthetha nawe kambenene, unganijonga ke phaya kula manxeba onxibelelwano, that is uFacebook. Undijonge phaya ujonge ke uthi velile mbenene uzondifumana. Ukuba unombuzo ke ngako konke ukusithetha ngako, ukhuleke mphulaphuli, ubuze lo mbuzo, ntsale wena phayana na bucala. Undijonge futhi ke ubuze umbuzo wakho, mna ke ndiyakuthembisa ukuba ngabana ndiza kuphendula kangangoko endinako. Mphulaphuli ke phambi koba sityatyadule kakhulu siqhubeke, masiqale sithandaze. Bawethu namandlonke, Thixo wethu ophilayo, kumkani onako wena onganqatyelwa nto, ngayo le njikalanga ke somandla siyakumema, simema ukuba ngabana ke Thixo wethu umanifeste your presence kumakhaya ngamakhaya. Thixo wethu namandlonke, siyakuthandaza ke bawo, sikunikeza udumo, sikunikeza uzuko, futhi sikunikeza imbeko kuba kaloku akekho ofana nawe. Thixo wethu onamandlonke, siyathandaza ke bawo, uchukumisa iintliziyo zabaphulaphuli kumakhaya ngamakhaya, nasezindleleni nasemisebenzini apho baphulaphule khona. Somandlo namandlonke, Lord and our God, siyakuthandaza ke bawo, sithi yiva ukuthandaza kwethu, yiva ke bawo izikhungo zabo apho bahleli khona. Thixo wethu onamandlonke, chukumisa iintliziyo zabo, uphilise abo babambekileyo, baminxekileyo, bagulayo. Our Father and our God, as your word says, Father, as uYohane wayeshumayela waze wehla umoya ingcwele wehlela kubo bonke abamvayo, Thixo wethu namandla onke, as bawo wethu namandla, ndithetha ndishumayela elizwi lakho, Thixo wethu namandla onke, ndiyathandaza kuye wonke ovayo, Thixo wethu namandla onke, umoya ingcwele wakho mawufike ufikelele ezintliziyweni zabo, ubachukumise ubagcwalise, aze athi ogulayo, Thixo wethu ophilayo, aphile umphilise. Lord and our God, we worship you, we give you praise, glory and honor, ngoba kaloku wena ayikho into enqabeleyo unakukwenza ngaphezu kokuba sicinga, ngaphezu kokuba sicela. Thixo wethu namandla onke, unako wena, ayikho into ekunqabeleyo. Sithe Nkosi ke bawo ngalweli thuba egameni likaYesu. Amen. Siyabulela ke mphulaphuli ngokuba utheke wathandaza nathi. Kuba ngabana ke ugqibo sijoin ugqibo vula nomathotholo wakho uphulaphule ke u 729 AM Cape Pulpit. Lona ke nguvelile kambenene. Ndikuphathele ke umqusihloko esithi ukholo olunenkani okanye phaya esilungini lento sithi ke xa siyibiza stubborn faith. Mphulaphuli into yonanto sifuna ukujonga kuyo sigcinise kuyo kukuba ngabana ulwenza njani ukholo lwakho ukuze lukusebenzele. Amaxesha kamaninzi ngokuba ngabana umuntu uthi xa efuna into as long as echilo ufuna into loo nto ayifunayo kungabikho manyathelo awathathayo ukuze ayifumane le nto ayifunayo. Abantu bakwimeko zoba ngabana bafuna ukwenzela okanye bafuna izinto ezizalula okanye ezizizelayo nezizenzekelayo bengakhange benze nto bona. Buyajonga andazi noba ngu Moses na o ngungu uJoseph na one of them andkosho bangompi kodwa uthi xa nangabanana esikelelwe nguThixo ngokuba uzoba nemfuyo enintsi esikelelo uthe sawufumana intsikelelo athethe ke no isezalo uba ngabana yena into azawuyenza nguyakobe kuJoseph athi into azawuyenza uzobeka into ayenzayo ubeka amaxolo emithi ezigusheni azibeke phantsi kwemithi xa ziyosela amanzi buze ezinye iigusha zicinge fana ukuba zinamabala aze yena azithathe zonke iigusha ezinamabala. Now he took an action that was a step of faith, wenza something to ensure that intsikelelo ephezu kobomi bakhe iyaphumelela okanye iyenzeka it manifests. Kunoba ngabana ulinde ixesha likaThixo okanye ixesha othile likaThixo uthi usenza into ngayo loo nto isisethembiso kube sele ixesha lihambe kakhulu kube ngathi wena uThixo akakuva okanye wena uThixo ukuphendula kade. So eyona nto ndifuna uyicacisa ke kuba ngabana ezisitsho incwadi kaYakobe bangabana ukholo ngaphandle kwemisebenzi lufile. Ndiyaqonda ilaa ncwadi kaYakobe yesahluko sesibini sithi ukholo olungaphandle kwemisebenzi lufile. So ukuzibonakalisa ukholo lwakho fanele luphile. Ukholo ngekho uthi ndiyakholwa ndihleli phantsi, ukholo lwakho silubona ngemisebenzi. Xa ukholo ukholo luyaqhuba uthi xa ujonga phaya kulaa ncwadi yamaHebhere isahluko shume elinanye ithi uAbraham prompted by faith njalo njalo yabacalucalula driven prompted by faith ukubenza then they took certain steps ngoba babeqhutywa lukholo. Qhubeka uverse 6 ithi ngaphandle kokholo akukho ukumkholisa uThixo. So ithi ke loo nto leyo ukholo is the main thing okanye the main connection esinayo noThixo okanye eyona nto eyenza uThixo to move on our behalf okanye enze izicelo zethu xa sinezicelo or ezinto sifuna ukuzenza sithembe amandla kaThixo yile nto eyenza zenzeke. Masifunde ke phaya mphulaphuli kulaa ncwadi kaMark okanye uMarko isahluko sesesihlanu sawuqala ukufunda phaya kulaa vesi yamashumi amabini ananye. Ndizawufunda esilungwini ndisebenzisa ke phaya leya version bathi ke NIV reading from verse 21. Xa sijonga ke sihlokwane singenhla sithi Jesus raises a dead girl and heals a sick woman. Nas masifunde ke phaya ku verse 21. When Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. Then one of the synagogue leaders named Jairus came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. He pleaded earnestly with him, "My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live." So Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him. Now, Into endifuna ukubonisa yona apha kuba ngabana enye izinto efuneke sizithathile apha uYesu obhizi uya kwaJarius uyokuphilisa uyobeka izandla kwintombi kaJarius ukuze ayiphilise. And iyatsho ke isibhalo uba ngabana large crowds okanye inginginye yabantu where was pressing around Jesus babemane bemchukumisa bemgilagila bembamba kuba bengcinabo bengxamele ukubona ummangaliso oza kuthi wenzeke. Then xa sifunda phaya ku verse 25 it and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal, the care of many doctors, and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. One of the things cases bonayo apa libali lokuba ngabana kwenzeke ntoni kuye lo elinenekazi okanye lo wasekhini kwaye kwenzeka ntoni sisigulwa benaso segazi elibalekayo elingabiyekiyo eliloko limpompoza. Now iyatsho ke isibhalo uba ngabana it's been 12 years iqhubeka lento. Now ukhona apha and uYesu akana attention eza kuye futhi akakhangeli yena futhi akakho busy ephilisa abagulayo. uYesu ingqondo okanye i concentration and his attention ipha aya khona kwaJarius ukuyobeka izandla kwintombi kaJarius ukuze iphile kwisigulwe naso. Now uYesu ukhona first thing. And secondly, lona wasekhini sele evile ngaye uYesu. Now, naye ukhona kule ndawo enoYesu ohla oqhagwe zinginginya zabantu. Now, unembali yokuba ngabana ubahambile ogqirha. Ogqirha abamphilisanga abakwazanga kumphilisa. Ibe seyithi ndaweni yokuba aphile phaya ku verse 26 ndaweni yokuba aphile yaye imeko yakhe isiba maxongo ngokuba maxongo meaning akakhange aphile nangona ebesiya kugqirha. Masijonge verse 27 when she heard about Jesus she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Now unento ayenzileyo uYesu akathanga kuye yiza. uYesu akajonganga kuphilisa yena. uYesu akalindanga ukuba uza kumphilisa. And akekho kwa uba khona kwiplans zokuba makaphiliswe nguYesu. Now ndifuna ukufundisa ukholo ke ngoku. Lo Yesu uya kwaJarius ukuyophilisa intombi kaJarius. Now njengoba esendleleni eya kwaJarius lona wasekhini onengxaki yakhe anayo esakhe sigulo akukho attention okanye ayinikeziweyo nguYesu ukuze aphiliswe. And uYesu akaphilisi bantu uyahamba. Now njembe hamba nje uYesu uvile ngoYesu futhi unento aza kuyenza ngalonto. Now this is a problem esinayo singamakholwa yokuba sifuna ukuhlala singenzi into noba ngabana sivile na. Singeva ngoYesu, singeva ngemisebenzi yakhe, singabona futhi senze izinto phambi kwethu, sifune sivele sihlale phansi. Kufana noba ngabana ube secaweni kuthi kuthandazwa kubekho abantu abaphiliswa baphile futhi. Wena uhlale phansi uthi hayi uThixo ufuna uniphilisa mina nizohlala apha phansi. Ndaweni yobangabana uye ubeke isandla nawe ukuzuphile. Uthi kusithwa if udinga umthandazo for into ethile yiza uzothandazelwa. Uthi buThixo uyafuna undenzela mina nizohlala phansi. No. You need to understand ubangabana uThixo uyafuna na wena. Or ufuna uThixo xa efuna yenze. Wena ingaba ufuna ayenze na. Kufana nobangabana ulambile. Noba ndinokutya okungakanani xa ndinokutya ndikulungisile futhi ndikuphekile ndibe sendithi uba ulambile ziphakele. Wena uthi uba ndifuna utye, ndizakuphakela ndikuphathele ukutya. Mna ndikulungisile ukutya, number one ndikuthengile, ndakupheka ndakulungisa. Kwaba ready for wena ukuba utye. Ndabe sendikubeka enhla ndikunikeza yonke i-access yoba ngabana xa ulambile phaka utye. Wena uthi uba ngabana mna ndifuna utye ndizokuphakela. Now yile nto esiyenza kuThixo athi umsebenzi ewenzile futhi ewenze wawenzisisisa ekuwenzisiseni kwakhe wawenza futhi wawugqiba njengokuba ewugqibile thina sikhetha ukuhlala phansi singabi nanto esiyenzayo okanye kungabikho step esisithathayo malunga naleyo nto. So, eyona nto endifuna ukukhuthazela yona ukuba ngabana xa uvile ngoYesu, xa ukholwa kuwo umsebenzi wakhe, ukholwa le nto ayenzileyo, le nto lithi lizwe ukunikeza yona, ukholwa, yiba namanyathelo owathathayo sukuhlala phantsi. Remember, lithi lizwe, okholwa, olivayo ilizwe lam, alenze. Ufana nendlu eyokhiwa ngaselulwalweni, eyokhiwa lewa phezu kolulwalwa. Kuze kufike imvula nemimoya zibetha apha kuyo. Leyo ndlu iyama. Iqhubeka ithi, othi esakulivilizwe lam angalenzi. Ufana nendlu eyokhelwe esantini. Kuze kuthi xa kufike imimoya nemvula zibethe kuyo ithi leyo ndlu leyo ukuwa kwayo kuba nesithonga futhi ayikwazi kumelana nayo loo mimoya. Umahluko kukuba xa usenza ilizwi okanye when you act on the word of God, loo nto ibonakalisa ukuba ngabana okanye loo nto singayi-interpreta ngokuba sithi ilukholo lwakho. Ngaphandle kokuba wenze into ngale nto uyivileyo, ibonakalisa loo nto uba ukholwa xa uhleli phantsi ungenzi into ngale nto uyivileyo. Kubalulekile ke mphulaphula ukuphakama uthathe amanyathelo mayelana nento uThixo ayithethileyo kuwe. Ube namanyathelo owathathayo, ube nezinto ozenzayo malunga naleyo. Awuzuliva nje ilizwi. UYesu ukuphilisa kwakhe akuthethi ngoba ekwivisinithi umntu uphilile. Bekuba namanyathelo ayenzekayo. Khumbula kukho abake baqhaqha iphahla. Ebehlela uYesu akaphilisi bantu uyafundisa. Baqhaqha iphahla bathoba owabo ogulayo. Wamphilisa uYesu. You have to uba ubonakalise buyayifuna le nto. Thatha amanyathelo. Ndiyacinga ke mphulaphula uba masipheze kule ndawo namhlanje. Sizoqhubeka ke kule veki izayo xa sizabe siyivala le nkqubo yethu ethi ukholo olunenkani, the stubborn faith. Ufuna into uyifumane. Ke mphulaphula ubuyakholwa olivile lizwi futhi unifuna unikeza ubomi bakho kuyo uYesu. Le ndawo kuyo ke phambi sezandla zakho wenze lo mthandazo emva kwam. Nkosi uYesu, ndiyakholwa ukuba wena wafa futhi ufela iziphoso zam. Ndiyakwamkela ke ngene ebomini bam, ube yinkosi nomsindisi wempilo yam. Thatha impilo yam, thatha ubomi bam. Thatha inhliziyo yam, umzimba wam, ingqondo yam, umphefumlo wam. Zonke ndizinikeza kuwe. Nentando yam nayo ndiyinikela kuwe. Iba yinkosi, ulawule ubomi bam. Ukusukela namhlanje ndizelwe kabutsha, ndisisidalwe sitsha. NdingokaThixo, enkosi bawo, enkosi ngomzimba wakho, enkosi ngokundifela nondivukela. Egameni likaYesu, amen. Uba ke wenzile lo mthandazo wamamkela uYesu, mphulaphula ndikrweca ke phaya kuFacebook, uVelile Mbenene, utsho ke bucala uba ngabana uthandazile umthandazo wamamkela uYesu. Ngoku ndenze njani na? Ndawuhamba nawe ke le ndlela, ndikuguide, ndikubonise ukuba ungenza kanjani. Egameni likaYesu, nibe nobusuku obuhle. Be blessed. Amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.